Tawahi ai, o thaiti manahuni. A tau a ahiti noa,